saraakiisha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey ayaa cambaareeyey caburinta dadka banaanbaxaya ee dalka Iiraan kadib gabadh 20-sano jir ah oo lagu magacaabo Mahsa Amini ay dhimatay iyada oo ku jirta gacanta booliska. Warbixin ee qortay Liisa Shlein oo ka tirsan V O A da ayaa waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Xafiiska qaramada midoobey ee xuquuqda aadamaha ayaa sheegay inay adag tahay in la helo tirada rasmiga ah ee dadka banaanbaxaya ee la dilay, la dhaawacay amaba ay xidheen ciidamada ammaanka Iiraan sababtoo ah xayiraadaha isgaarsiinta. Wala warbaahinta dowladdu ay tirada dhimashada ka dhigeen 14, iyadoo ay sidaa tahay ay afhayeenka xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey Rafina Shamsadani ay sheegtay in ururo aan dowli ahayn oo la socday xaaladdu ay ku warrameen tiro intaasi ka badan, iyadoo sheegtay in lagu kalsoon yahay ay ku warantay in 76 qof la dilay, kuwaasoo ay ku jiraan haween iyo caruur, iyadoo intaasina sii raacisay in boqolaal kale lagu dhaawacay ugu yaraan 11 gobol.
We are extremely concerned by comments by some leaders vilifying protesters and by the apparent unnecessary and disproportionate use of force against protesters. Firearms must never be...
Si aad ah ayaan u daneynayna waxa ay ka sheegeen qaar ka mid ah hoggaamiyaasha sida xun wax uga sheegaya dibadbaxayaasha iyo sida muuqata ee aan loogu baahnayn ama aan habboonayn ee awoodda loogu adeegsanayo dibadbaxayaasha. Rasaas waa inaan weligeed loo adeegsan keliya si loo kala kaxeeyo dadka isku soo ururay isu soo baxyada. Waa inay keliya u adeegsadaan haddii ay jirto halis nolosha ah ama dhaawac halis ah.
In the context of assemblies, they should only be used in case of an imminent threat to life or of serious injury.
Boqolaal qof ayaa lagu soo warramay in la xidhay, kuwaasoo ay ku jiraan kuwa xuquuqda aadamaha u dooda, garyaqaano, kuwa u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, iyo weliba ugu yaraan 18 wariye. Shamsadani ayaa sheegtay in haweenku ay ka mid haraadayeen xidhashada xijaabka ee muddada 40 sano, balse booliiska lagu eedeeyey inay garaaceen Amini iyo dhimashadeeda xigtayba ayaa ahaa gacantii ugu dambeysay. Waxaana Shamsadini sheegtay in waqtigan ay jirto taageero soo burqanaysa oo ka imanaysa dhammaan qaybaha bulshada iyo weliba deegaano badan oo Iiraan ku yaala.
Women human rights defenders who have protested the use of the hijab or who have taken steps to remove it, they have for many years been targeted, intimidated, harassed, arrested.
Haweenka difaaca xuquuqda aadanaha ee ka banaanbaxaya adeegsiga xijaabka ama kuwa ku tallaabsaday inay xoraan waxa ay ahaayeen kuwa sanado badan ba la beegsanayay, la cabsi gelinayay, loo cagajugleynayay, la xirxirayay oo la garaacayay. Waxaa jira dhowr kiis oo taagan oo ah haween loo soo xiray ama ku eedeysan wax la xiriira xijaab.
In relation to the hijab.
Booliiska Iiraan ayaa dafiray in Amini la garaacay markii ay xidhnayd. Shamsadani ayaa sheegtay in ka jawaabid la'aanta aan waafiga ahayn ee dhimashada Amini iyo carada jidadka isugu soo baxday iyo sidoo kale jaritaanka isgaarsiintu ay saameyn daran ku yeelatay bulshada reer Iiraan. Xafiiska qaramada midoobey ee xuquuqda aadamaha ayaa ku boorinaya mas-uuliyiinta Iiraan inay ka jawaabaan xaaladda. Shamsadani ayaa iyaduna cadaadinaysa in baadhitaan la sameeyey iyo weliba in la tixgeliyo xorriyadda isu soo baxaya cabirista rayiga, iyadoo sheegtay in dowladdu ay joojiso sida xun ee ay uga hadlayso banaanbaxyada oo ay dhegaysato.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O A da Liisa Shlein.